B-A-T-T-L-E. About to kill us. Hip hop courage. We do because we can and we know what we do. So let us do the shit. You know? Yeah, AJ Records. Namona Gwabu Seal. MC Chawa Stanley Qualibaz. This is for all niggas. Check this out, boy.
Nazaliwa kuwa meme rap star beat kwenye voko ni ngo yini yini na rap star beat ni jali muda na wino na rap star beat ni fanye poa kwa stage take rap shabik na uza sula kwenye uso wa bitabu sina noma to draw young to so many tabu kila ngoma homa sama jabu bonde na ufanya machoma nikichoma sina zabu hira tabu kwenye homa underground bata chata kila kona zika underground bata kaka kwenye kona kaka kwenye dona nikitaka roya paka mini kaka kwenye kona yo pena kicheche hubuze marwazi kenda utakona huna tenda utaishi kama mwenda wazimu kila muda ne wako ninja uchi bikini na bai buda
K-A-K-A kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah hip hop kaka kona Johnny kwenye shinona K-A-K-A kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah
the time is my truth. Hit the gun, shoot my bullet, pass on your proof. Fuck you with your art team. I did my shit tena. Kaka mkubwa naona mbali, keep a pass up my foot on a nigeza, huh? Acha nope he fakes rapper bitch boy kill the real MC 24/7 na gaza jamii hip hop wa use upumbavu mrudishie madi use mpaka kesho mendo kaka nayeona kaka negawa tiba kwa kaka netaka pola wewe kaka one koloma shtuka kaka unechana kishenzi mendo kaka nayeshona feel me naona nandika rhymes za kutoka dal nazimwa natoka ni mazuzu alochoka nacheka kwa nachuja baada wiki ngoma kafu mwanga mwao ni tapi kipiki rak
K-A-K-A kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah hip hop kaka kona Johnny kwenye shinaona K-A-K-A kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah hip-hop kaka kuona Johnny kwenye shinaona mbali
tambua uwezo wangu ndo kipaji tosha najua wapi napotoka na wapi napokwenda jua juzi naopenda na kamisha wa kufoka nguzo jenga marusa mkeme hoja za kutoka Mr. Vene the sight ya mwenye ego eyes nyota sina chakurisi zede nguvu zenye haso jifunze kuficha siri zede bahiri mwenye fato natawala kwenye maya na sala za kupona natema tata mite kaka ndani ya boma sujui msoto wa mainstream misingi ya rap na hip rock up raging street non-stop Vene the mountain mzawa Tanzanian ubebere kwere wana nita soy shalian dogo rap kwenu apa tabanian nalipuka kitaliban kaka vina makombola motivation in my vein na chanika fuck a noma
hey, kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah hip hop kaka kona Johnny kwenye shinaona K-A-K-A kaka kona Stanley MC Chawa Qualibaz keep it up yeah hip hop kaka kona Johnny kwenye shinaona mbali
AJ Records. This is Mixwap Productions.